DJ Lighter.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari? Bado muvi ili trela
na usiku ni kumate. Oh my baby boo, wage ningate ngate. You know I love you,
nikizidi uko vyu ni chape.
Sila farungu kwenye joto ni pepe, mwandani wangu
penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana,
ada kinachotaka sanafsi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nishaacha uhuni. Ada kama moyo jiko basi wendo wangu kuni, mapenzi soka nipe pasi ntie nyavuni. Sena wasikutishe kwa jumbe zao zakata, mindo kama tiku hapa jimbo umepata. Mahaba ni tashtiti na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi kwa tuwa na jisumbua, ufupa kashindwa fisi wapaka utawaua. Dodo dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
nimeokota dodo,
nitae mkera nishauri sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
omi mwezenu dodo,
nitae mkera nishauri sake.
Na nitawachoma
sana,
asa baby nicheze shengoni,
ngondo ngondo igwango,
atulicheze ngondo,
ngondo ngondo igwango,
timwili timwili tutimwilike,
oh,
baka kupamba zuke, hey, I ngondo.
Are you nice,
sir? Now hear this.
Is your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Kali, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey, yeah, yeah. Would you call me baby,
baby love.
Would you kiss me daddy,
baby.
You're my addiction, I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in.
Give me love, yeah.
Do some
one time for my baby love, yeah. Do some
yeah, 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 yeah.
Yeah, ifo nigusa bila kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa, girl, you better than them. If kunigusa bila kunikamata. Tulive nana mama ni kama kapa. Changu chako mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. Mateka mihoi, I can't breathe. Unavozungusha body, I can't breathe. Mzuri kama mdoli, I can't breathe. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds was on the beat.
Do some
love. Give me love, you give me love, yeah.
Do some
love.
One time for my baby love, yeah. Do some
love. Dream and download DJ Lighter mixes on Boom.
Wasi wasi, labda wangu wajazaliwa, uwai na kwangu naona jachano nywele kubwa kwa kichwae asijabeba tachano yakikukata yamekukata hata ufosi vipi uyawezi acha nione kwa movie
takigongo
acha nione kwa movie yakikukata yamekukata hata ufosi vipi uyawezi acha nione kwa movie
takigongo
acha nione kwa movie. Mana mwenzangu unaga masi vitu kulivofanya tukio kwa basi kusema kweli hauna haki ulibadilika ghafla ukawa kama mchawi una roho mpaka majino akakupa we ati dangala wote nikapata aibu nikakuliza unanifokea kama mtoto haya saa sumege ukambo siju utachinjwa na nani na nyama yako haina bei kuchani kukupenda nilibukira mani umeshindwa siba ufa utajenga kuta kweli wewe upendo kama mauai na kwangu naona jachano nywele kubwa kwa kichwae asijabeba tachano yakikukata yamekukata hata ufosi vipi uyawezi acha nione kwa muvi
takibongo
acha nione kwa muvi yakikukata yamekukata vipi uyawezi acha nione kwa muvi
takibongo
acha nione kwa muvi
stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay get DJ Lighter mixes on Boomplay Boomplay
kwangu siswari mawazo mengi juu yako hello vipi uyo mwenzako bado mi kwangu singari sijampata mwenzako na upe imani moyo wangu haya majaribu tu kulambi nahitaji uvumilivu bila ya kushoka mana malengo yangu sikuwaza watanipiku wenzangu migongo wa mkini wana hujita vipopa oh mama mana bado siku akili ya ipo mwili ya upo uchovu muda wote bado siku oh mimi mimi mwenzako ndani na moyo ndo nao kabiriana mapenzi ataka ujasili kwa hini na kilisishilia homa na kachakula kipiti mawazo juu ya kwa nakabiri moyo wangu oh mapenzi kila siku miana nyonea minini weka tumatini na ute kwako na sikujua kama si mrengo wako muda wangu kutumia tu uwezi hata jutia tena tatizo pendo bado lipo kwako tafuru kuta hila mwisho wangu kwako mina baki vumilia tu kusubiri uwe wangu mwenza kwa bado siku akili ya ipo mwili ya upo uchovu muda wote bado siku
DJ Lighter.
Yeah. Sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Mana atasiamini. No, alikula kiapo kungoje, ila bado haingi akilini. Mana shakula ya mini yawe. Kwa mashogazo nichwacha mafumbo ngoja ngoja inanyumiza tumbo masikini umeshafata mkumbo yanumesepa umeziacha swejeza na rundo, na unaponda yangu fupi nyundo, etu nangonga tajiri wa vundo, ndo chanzo menkwepa na imaimani tajijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simazi menele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa,
hawa
kupona nitachelewa.
Anitachelewa mama
itachelewa, kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
itachelewa,
yeah.
Kupona nitachelewa
kawasiwera nitena
ona. Kupona nitachelewa,
itachelewa mama. Saulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methari na nahau. Japo nanyonesha dharau, moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani kata kusahau. Oh mana, vita penzi lako tapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko saujue, kuki kwa ngurue. Kwa binadamu mchumana, siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na imaimani itakijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simazi menele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa,
hawa
kupona nitachelewa.
Anitachelewa mama
itachelewa, kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
itachelewa,
yeah.
Kupona nitachelewa
kawasiwera nitena
ona.
Kupona nitachelewa,
itachelewa mama.
Bado na imani na mpenzi, bado na imani na mpenzi.
Usinipime mizani na kusarenda, nilipotoka nilifungasha. Sirudi kwenye kiporo kilicho chacha. Navopendwa nadekezwa, yani ni mashamsham. Unanimaliza unaposimamia kuchao. Oh baby boo, nikoleze mweza kunijisikie. Nibembeleze, nideke, nipate kukusifia. Nikonyeze, nijingate, unipoteze mabani. Nikonyeze, nijingate, unipoteze mabani, eh.
Nibebene, nichekeche, nione ranki wanawe. Nilainishe, nitulie, nione ranki wanawe, baby.
Nidekeze mi kama mtoto,
halua, halua.
Sijuti kuwa nawe, baby,
halua, halua.
Pende, bila irizi,
halua, halua.
Wendo wangu wa moyo,
halua, halua.
Penzi kweli mapenzi shubili na siri ya wawili twapendana. Kukwacha ni unafiki la mambo ni shwari kipenzi changu mie.
Oh na na na,
kwenye kisiki cha mapenzi kwako mindo nimeganda. Taratibu tiba napata kwa kuringana kuvimba. Moyo wangu umeutawala ukinitachi kila mara.
Oh baby boo, nikoleze mweza kunijisikie. Nibembeleze, nideke, nipate kukusifia.
Nikonyeze, nijingate, unipoteze mabani. Nikonyeze, nijingate, unipoteze mabani, eh.
Nibebene, nichekeche, nione ranki wanawe. Nilainishe, nitulie, nione ranki wanawe, baby.
Nidekeze mi kama mtoto.
waga. My baby, usiwe na shaka mpenzi, ni wewe nataka. Ingawa mashida ni mingi, tutatoboa. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Sikiza nikueleze yaliyo moyoni, baby boy. Nataka nikueleze, unanichanganyisha, unanifaga with some my baby. Unanichanganyisha, unanifaga with some my baby. Sikiza nikueleze yaliyo moyoni, baby. Unanichanganyisha, unanifaga with some my baby. Taratibu baby, nataka tuwe. Tukazane baby, pamoja tule. Tuzae wadogo na waende shule. Mapenzi yetu si ya kudanganya, ni kung'ang'ana. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Moja kwa moja, mwisho wetu tafika. Tukienda pamoja, hakika tutafika. Sikiza nikueleze yaliyo moyoni, baby boy. Nataka nikueleze, unanichanganyisha, unanifaga with some my baby. Unanichanganyisha, unanifaga with some my baby.
Sumina, unanibamba, unapopiga kazi paka wana data. Ukichapa hii, unachapa lingine. 001 watu wakirisha. Leo nimekuja na bari za home. Watu ni wazima tu wamekumisi. Sinajua 003 ndo kusema. Pale seto house tuko na kanze dana. Juzi juzi tuliwapatia kazo kunga. Hapo kitambo kapompe masherima. Back home, ulingo wa siyasa. Tuko na beauty and praise karo jeupe. Kimziki miniko kwa chati. Usiku na mchana tunachapa kazi.
Asi twende
003
nikaone
hawa warembo.
Alafu twende
001
tukaone. Basi twende
003
nikaone
hawa warembo.
Alafu twende
001
tukaone.
Kazi za copyday nishajisikia. Ni ukweli ninaziaminia. Japo nipo busy na kufuatilia. Hapo ulipo brother shikilia.
Kaza kimbiza usichoke. Talanta ipo isipote. 001 sijaona madem. Wamesaolewa wale wazuri wadem.
Kwani veracity yaka siyo dem. Masekinadi siyo madem.
Awa siwa kumbasa bidea.
Masle queen watoto wako kibeo. Hawapendi kazi kazi kulelewa.
Wana nyingi nyode tumafea. Kutwa vibarazani na umbea.
Basi twende
003
nikaone
hawa
warembo. Twende
001
tukaone. Basi twende
003
nikaone
hawa warembo.
Baby niamini na kupenda. Kwingine sitokwenda. Na nimekupa moyo huu. I wanna make you my wife. Auwe mama wa watoto wangu. Umestick in my mind. Ah, ni wewe tu. Baby kijani tenga watanisema. Utaniumiza. Penzi ukiletema nimekupenda. Utaniumiza. Tushanza fanana na wewe. Tutazikana na wewe. Oh, your
the one that I love.
Mimi na wewe,
hakuna mwingine.
Mimi na wewe,
oh.
You're my secret, 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 oh. Baby, secret, 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 oh. You're my secret, 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 oh. Baby, secret, 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 oh.
Vicky Pandas.
Ushani kama tagana sina roho, hakuna kama wewe. Usiku silali nisipokuona, oh baby wewe. Oh my dear, you are so special to me. Najivunia urembo wako sipimi. Na nikipata tutakula, anikikosa baby nielewe. Utena na kukunda, mtunda siri zangu ni wewe. Tushanza fanana, mimi na we. Tunashibana, mimi na we. Tunabebana, mimi na we. Wewe. Tushanza fanana, mimi na we. Tunashibana, mimi na we. Tunabebana, mimi na we. You are my,
you're my secret, 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 oh. Baby secret, 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 oh. You're my secret, 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 oh. Baby secret, 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 oh.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay. Boomplay.
Ni si ni hapa ni kule nia. Ni hapo tu my love. I'll spend all my life. Ni hapo tu my love. Spending all my days. Hapo tu my love. Spend all my life. Hapo tu my love. Spending all my days, yeah. Tunapendana sana. Hivyo watu same sana. Tumanize toa single. Watu watu same sana,
hey.
Sana,
hey. Ni hapo, ni hapo. Usipo sikiliza marafiki hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo. Usipo zingatia madoi hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo, ni hapo. Usipo fikiria maumivu hayapo. Ni hapo, ni hapo, tusikilizane mama, ni mimi na we hapo. Mimi mali yako mami, say no more. Rough road ni ekelami, say no more. Mapema niwe nyumbani, say no more. Jugani yani ibiza na mimi, say no more. Kitani yani kimbiza na mimi, say no more. Furaha sio stare, mitungi, mikasi. Furaha, hakika, usalama wa nafsi. Hatulibata, tunakula hapa. Kila nafasi ya pumzi tunayopata.
Ni hapo tu my love. I'll spend all my life. Ni hapo tu my love. Spending all my days. Hapo tu my love. Spend all my life. Hapo tu my love. Spending all my days, yeah, yeah.
Light
Kalifuna mapozi, pozi, pozi. Na nyuma kana rumu za kukodi. Akili zimeruka mbele sioni. Na kama ni mapenzi ya ukweli kwake nilisha bobea. Staki kubishana na ukweli penzi lisijelegea. Masawe, wakuza mboga. Staki ucheke nae kabisa. Dadawe, ukilipenda boga. Mipende na walake kabisa. Mindo mbeja kwako sina shaka, eh. Nipige kama gita, hata kama kwa chukwa kichaka, eh. Usini ache dele. basi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa, o basi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa, o basi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa, o basi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa. Mimacho kodo kodo na totoroto, mboga za sotojo, vipojo pojo. Kanani vunja shingo vile ni kamodo, kanaongeza miguno, unavukata uno. Sutiwe unani mad, kama roboti, mina record. Kupiga mashoti na pozi za kishosti. Nataka kutembea na wewe, nipe mavitu nijishindie. Nikupe zote nde umenye. Baby we unanjua,
ulale kifuwa ni ma baby.
Uruke kama popo, shika kwenye ukuta. Cheka kitoto toto, shuka furukuta. Unajua, kusugua gaga. Na rangi yako kali ya kimanga. Mie kwako zuzuzu, sina la kusema tena. Yani kwako kama bububu, wendo nanipa na chotaka. Wendo my type kwako sina shaka, hey. Ah, nipige kama gita, hata kama kwetu kwa kichaka, hey.
King of the streets himself, the hot club master, DJ Lighter.
Obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa, obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa, obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa.
Unavojua kunipara ulumeni uwe, sina mwingine kwenye shida pia nara nishikilie. Don't you shake it up, niki mumunya. Wendo wako chi, chi, chi. Napanaga simu kinikuna. Temu yako pi, pi, pi. I shake it up, niki mumunya. Wendo wako chi, chi, chi. Napanaga simu.
Nichiwe utosheki na pendo langu, mawimbo nimeimba, mauwa nikaleta ili tu nione tabasamu lako. Milima na mabonde kunyeshe wana mvua ili tu nioneshe upendo wangu kwako.
Inashangaza unayempenda uakupendi, hey, 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 hey. Inaumiza kuona kwamba hizi siku zote ujatambua kuhusu upendo wangu kwako. Unaniringia kuchukui simu zangu kila sani kuninunia. Natamani kusikia kutoka kwako,
tenda kunitesa na kunikejeli.
Tunikiwa nimechizi si kitu mzuri, si ustarabu. Mapenzi siwe chanzo cha kuniweka mimi kwa magoti. Rekebisha, nitatuma ujumbe mfupi kwa simu kama leo, alafu majibu baada ya siku mbili. Unashindwa sana, alafu unabadilika. Natamani siku zetu za hapo mwanzo.
Vile ninavyoona, vile ninavyohisi, usikae kama mtu anaficha hisia. Huwezi kuficha moto moshi kutokea. Ukificha mapenzi wewe unaumia ndani ndani. Na sina kuelewa inye mwenendo gani. Taratibu ni vema lakini siwe kunirusha ite. Ishike mkononi etende mbali kwetu, ingawa mbali huko ni nyumbani. Taratibu ni vema lakini kusiwe mwingine. Nieleza kwa nini we una hofu na mimi. Nakupenda, I love you, cheteme. Hakika tasama uso wangu, nimekumbwa na msasa wa kimapenzi. Natangaza wazi hadharani, nakupenda sana, niko na wewe kufana kupona. Kufana kupona baby. Kufana kupona ingawa mbali, uko ni nyumbani. Imagine kwetu kwetu.
yeah. Kufala kupona baby.
Shaloa kwenye shimo Omenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl, you the one, you the one. Love me double double, double double. Sende kama wale, kama wale. Love me double double, double double.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Na changanyikiwa yako sauti, shakufaka kwa kumauti, na kupigia kasaruti, cause you're one and only. Vigeregere mama shauti, binti akonta wasiruki, wanafikiri sasi bunduki, ila ndo imesha hiyo. Oh, kama uzuri unao, oneshe, yeah. Baby waoneshe, natabia unayo oneshe, yeah. Oh, tepe tepe kwa konshaloa kwenye shimo omenitoa sexy mama nimeopoa.
Usinikimbie, usinikimbie. hataufanani na timu.
Ananiumiza sana, ni zaidi ya kupagawa sponi ugonjwa, nashamaliza dawa. Najue bado nipo, ila hali yangu hoi hae, sina mabadiriko. Machozi mafuriko, fundi wa jiko langu alivyo niacha,
nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na roho ya mapenzi.
Toka alivyo niacha,
nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na roho ya mapenzi.
Mwili wote peteka, sina fadhali, mawazo ya nitesa, mbavu na bodeka, bega misumari na dhoofika.
Mwili wote peteka,
jaza kijai kibaba na misongo songo msururu, sita ikai saba. Mimi kitorombe kunguru, mawaza mwazi mtu msada, makombe shoga dawa kasusuru, wenda kasau labda. Kitandani mito ipo miwiri, ubavu wewe ubavu mimi, pakata ndiko imekuwa shubiri, nalikwepa na lala chini. Nimefuta picha tulizo piga chumbani, ila bado zani suta, suta zimebaki kichwani. Silali na stuka, stuka unanitakizani, chozi laloesha shuka na sina wakunifuta nani. Toka alivyo niacha,
nyota wala mwezi,
mwezake nimekamata.
wake DJ Lighter.
Nani hata nifariji moyo, mapenzi kidono inanipa wasiwasi. Moyo wangu si wa chuma, usije tobo ukaiweka msumari. Naomba tu nishike mkono mama, twende nawe mpaka tufike Zanzibar. Siongeze kachumbari. Unanipara, unafuni peti peti. Basi ni bebe mama, nieke kwenye kibeti. Basi ni urumye ya kumoyo, usitie kido, utaniacha kibogoyo. Jua moyo, moyo, jua moyo, siri ya mapenzi moyo. Siri ya mapenzi, unataka nini? Niambie, Flora Madulido. Sura kama Mary Magdalene, Flora Masitolo. Wafanya na jidai dai, tunde kwa tunai nai, jiji la masai sai. Usijali mai mai, wendo wangu number one, toto uko so fine. Mapenzi kitungu, ukikata rufu mtali ya kenda chojua ro. Ongeze na kiwanga watu wezi. Chumba ni mwendo kasi wa shina watakari baja. Watu wezi. Unavo nifunika, unavo niridhisha mama. Watu wezi. You make my head go Panama, Panama, Panama. Ukiniata mimi nitaumia. Udari ujua moyo, moyo, moyo. Siri ya mapenzi moyo. Siri ya mapenzi, nataka nini? Niambi, Flora Madulido. Sura kama Mary Magdalene, Flora Masito.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay. Boomplay.
Nadhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi boga za majani kila siku mlenda. Siko juu siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado bado mwana wane. Naona yanazidi kuguma, nikirudi na asira asira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe, nikirudi na hasira hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe.
Haijakasa,
nivumilie ipo siku tutapata.
Haijakasa,
sina na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope mekapu utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama. Choche ya kuni kipenzi changu, asubuhi tumbo likikuminginya. Pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, kununa nuna unajilemaza. Ustahimilivu, muna wachache mno. Jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, kirudi na asira asira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe, nikirudi na asira asira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe.
Haijakasa,
nivumilie ipo siku tutapata.
Haijakasa,
sina na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
changu chana kope mekaputa paka
Halijakasa
Tutabadiri mboga kwa kukwa manyama
Sure. sinali, ila we unajitahidi kuninenepesha. Unanirambisha asali, nakula we domo kwa mdomo nanilisha. Sijali wanayosema majirani, wana usiku wote lala tu chali, wameshashindwa viserani tena, wote wamekula u. Iyo siku wale chawa ni ya kuyasema waseme, hata wawe Kenya pawa wakauzime umeme. Mimi kwangu we kidawa, unayenifanya ni heme. Kule kuchepuka chepuka wendo mefanya ni kome. Takula masekela sekela, niache ukapera ukapera. Hanimuni kwa Mandela Mandela tushereke. Watambue mashemela shemela, wakina kidemela demela, na wale wakukera kukera wasituzo weye.
DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay. Boomplay.